It's a talk of the town classic. Lamar, Fee Scrap Cookout. You know what we have.
I'm on fire. Fire. I'm on fire.
Stand up, hands up, heads high, still lie and die. Pisco wanangu wadu choki do not try.
Pisco wanangu wadu choki do not try.
Limba dozi jawana nimesha yonefusha. Taratibu mtadijero ira mtani unazungusha. Na imana nipi mgongo domana na furukuta. Na umbadua kira zuri yoba labo mkuta. Na kuwa kama kucha kira siku na jifunza. Akiri natanuka gomu mivu na yotunza. Nikiumia na juguza kesho kuchakarika. Spando sira na unayea jasho riki ntiririka. Boza moshu kwa rika na masaa na sogeana. Najua kuna vita ira ukweli utaungeana. Gome wezi mwenye ya mta kuja mta potea. Mwishoni ya mwezi ongea ibu kama medinye.
I'm on fire. I'm on fire.
Sina bari wanodisi nazara, unakibisa kama panya kwenye nyumba mendo nyau.